habari mbaya. Kama madongo mina shusha mtainama, kama maringo ndo mnaleta mtaitama, na zitungo kama fimbo na chapanga, na kuja na mitutu vita ya mapanga. Mikono juu kama una fili hizi, tingisha kichwa kama mekubali hivi. Ruka ruka kawagopi kwangusha irizi, kitaa kwa kitaa goma la machizi.
Nafanya kama navofanya, jia yangu nye upe sipitiza panya. Matusi misitaki kinona na kanya.
All day, every day, nanaonekana
nako ni tempo kama Shaolin, Wu-Tang Clan. We usi VL zote za kwangu claim. Sioni haja ya vita ni kujikata kata pain. Sioni chuki za nini tunazikata kata daily. Sioni mkiwa makini game la kwenda wabi hen. Hadi wewe unaimba sasa namna gani we. Msini skumye matimba mimi shata waza we. Magrupi ya hivo sina shako kahe. Hizo show waspigi mimi nenda ule. Mchongo kuli mchongo mimi leta tule. Siku pingi kama menona mimi ni ite shule. Na wafunze na wafunda funda sina msukule.
Hey ma, miso player kama Neymar. Mtoto swazi so obeyen ka Rayman. Began, neza spend all day kwa kustendan. Okay ma, miwa se shei niko straight yan.
Nasifanya jeleo shindani anayemhate nani. Ni flan na flani na wale wengi nye dash vichwan. Choko choko na fioko fioko na test man.
Acha shombo na ropo ropo.
Hauna cash man. Chende kijesho napende tetes. Nangenga utatengo kwa stress. Siji frustrate, squeeze si check. Tangu na guji li juji nje pes. Neza jiramba to face. Kujengo jiwez. Namlenga kipinga cha match man. Neza kugeza kugezo kachezo kainezo. Kabezo alegezo na fresh man. Kwa pressure kwa mezo na pesa la fedo. Kakesho na wesha bila sense man. Stuka saduko tabuko kwa pupo kwa ndumbo tadunda mimjesh. Vyomo kafunga njichungo sepunga manyunga kunduga so fresh. Tasega manumbo topata mavumba. Tandato kiyumba ibu change. Utata na pumbo kizachata chunda tochapo kukumbwa na ikes.
Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.